Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde aljumare sappo lewru septembre sappo e jeɗɗi yamre gaɓɓiri masilima capanɗe nayyi e joyyi motti suudu Baba. Sakiraɓe on kumpititto wiide kanko soggel kokkala maygo wi wattu joni koɓe kani addirade ley leydi ndi batuji mawɗi kani waɗede ley nokku faɓe ƴewto hon leydi ndi fo wori ɗiɗo kabaruji o hokki ɗum wakkande ɗo mo yiidno e heƴaɓe leydi ele goɗɗe wonɓe ley leydi Malindi. Fa hande ko nayri bangal waydi ndenago ɗum yara e caggal ley leydi meɗen ndi ley laamu moccoɓe mbi yimɓele nayono kañi en keddili hen caggal koɓe jaɓɓi toon bomboje ɗe ko le on ɗo wattu fo yimɓele woɓɓe kasen joyna kaɓorɗe gomɓe ley laamu seguɗoɓe keɓi sembeje ɓe gondi e wajji mbinde jamarde sina ɓorno toon ɗum woni bourmousuji. Banque mondial ɓe kollitiɗo golleji mabɓe hakkude mabɓe leydi Mali ndi ɗum fuɗɗitan ɗiɗo kabaruji ɓen dokki ɗum alkamisaji ƴaɓɓinonde caggal koɓe darnono golleji ɗi lebbi ley nokku o le on ɗo wattu fo nayriɓe banggal keɓe mbi ɗum faboto leydi Mali ndi sanne ɗiwonno sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo kikiɗe andeɓe bisimilla moɗon e heɗade. Batuji mawɗi fa ƴewtayi hono leydi ndi wori ɗum hani addirede noon kanko soggel kokkala maygo hollitiri wiide wakkande mo yidno e heƴaɓe leyɗele goɗɗe wonɓe ley leydi Mali ndi le on ɗo wattu fo yimɓele wonɓe ley pelle politique ɗe kay kollitiwde jaɓanayi oɗo golle. Micciteɗen wiide fedde sédia wondirdu wihi laamu o tinno rewa konggi muɗum wattu mbiyaɗo laamu hakkude jo fati ɗum ƴaɓɓo Mamadou Sama Sékou.
Hakkunde baale ɗe gondaka landinal ɗiɗo batuji ɗi fadde wuteji na wodi parina secrétaire général fedde nde Djigui Bakayta lolliɗo PPR welti wiide ɗum ɗo juhayelmo wonande premier ministre o e wimakko ƴuttan dabere yalla gouvernement o ne heɓa no jumnira transition o kanko mo bulilati sababu laato premier ministre na yiɗi tan nawtorade ƴoyre heddade laamu o ka o anda wiide min belnantamo. Fedde makko hultinde wiide fedde makko nde kay yata fe e ɗiɗo batuji ɗi fedde wonde nde wondaka ɗiɗo batuji ɗi yo yalama nde premier ministre kiɗɗo Moussa Mara secrétaire politique ndeɗo fedde politique fa laaɓi wiide ɗiɗo batuji ɗi yo tan bonanda kalisi e mursere wattu Hamidou Doumbia dardi premier ministre o tinno hinnadi tan ƴewtagol hasindagol e ley wattu sortaɗo so banggal guɓɓal lollirgal pol politique consensus babatongal horadio gouvernement o ɗum ɗo wona fe sifa ɓoyde e laamu o mi jiɗa fe hankasen kipgoji gaɗe sato foof ndenno gasata ɗum mi heeɗintina e dow alahaali kiɗɗo ɗum ko holliti jammi
le ɗiɗo batuji ɗi soggel kokkala mayga haali haalaji muɗum ley toon dow heeɗo woteji ɗi hani ɓamede hitande 2022 yimɓele wonɓe kayi fa jottoɗa kooro kañe yetta yaade nokku noddirteɗo yoro so kañe e gaawa hoɗum fo ɓe miijile oɗo golle so woɓɓe kolliti wiide woteji ɗiɗum hana huncinede hoore ñalawma hande o saabi de wayde ndenago won ley nokku o woɓɓe do kolliti wiide wote ɗi kani fene dabariyal leydi Mali ndi aɗa wayli toon no wori ñalawma hande o keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko cifi dow hen do foccitago Ali Sisi.
Les élections
woteji ɗi e juuɗe amin ka wawa waɗede somin ƴeewi leydi alhaali muɗum no wordi landinde woteji ɗi ka ana santi fewde kulleji goɗɗiɗi komi anda ana tiiɗi landinde woteji ɗi somin uddi guite amen min landinde woteji ɗi min taƴorni min gaɗan woteji ɗe yimɓe gara jaɓanɗe min ka miɗe miili eɗum wawi waɗede saabi min landini woteji wakkati no leydi Mali ndi feccere muɗum nanga yimɓele gonɓe selle kan fo ana wondi wadde immadaraji yalla mine keɓa landinde woteji ɗi min ka e miiloji an ɗum wawa latade ngaji fa heewi hono gawo e mofti wawa latade no moƴƴiri somi jiɓe landinde woteji ɗi wajibi kena yimɓe tawe to
ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓdir dow beme ame ande ɗe ɗon dow page Facebook kañe compte Twitter studio tamani wayde ndenagol ley wuddu leydi ndi fa handen ɗum yara e caggal ɓe kollitiwide yimɓele nayon kañi en keddi wakkati nde mobile muɗen yaɓɓuno bombore ley laamu mutti o le on ɗo wattu fo sikkita wiyede no gondi jihadinkoɓe wonɓe ley laamu seguri ni ɗo ɓe gondi heɓude sembe ɗo ɓe mbaji mbini jamarde sina coomo toon fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niadi Boudi.
E yoɗɗum mobel ƴiwnongel bankas alkamisare keñe ana fewtuno yaade Bagnagara mobel ngel nabbi dow bombar ɗum waɗi paru wattu 3 heures kikiɗe ɗo e waɗɗa e bankas sanne e wi himɓe toon wala fuu jaltuɗo e wonnoɓe ley mobel ngel kangel du ngel sayfiteke ley wuddu leydi meɗen ndi fa handen gelle yogaji ana jukkino uddere e ɓillere guɓe jaatinkoɓe alalbal ƴaɓɓede ko yata worɓe capanɗe jeegomɓe anda goni joguinoɓe kaɓorɗe gonnoɓe dummutongaji naati ley gendi ñaaro ɗo e kolongu ana ware kilométre ji joyyi Rezon segu e bajin bini rewbe ngenendi fu kombo be kadi do himbe kettino gaaji do radioji micindindi wiide o rafinde na gucindo timata wadi fa ujinaji himbe egga nokkuji mubben lelleuru jabbenndo fandi fu himbe ujinaji jeno woni hebe nyongitaade jabali le rezon segu kanye ansongo le rezon gawo le lebbi chakiti didi
faabe pama gal gadara mangal paden wombe leleedi malindi dum woni botu gaddo bete hande le nokko le majjum be bi ko warta ko le lebbi jeddi be nata do kangaji mangal paden be woni fu be lima dum keddema kanko noddirteedo colonel mohammed lio o yo kanko gote lamido kabaru mangal paden be ko ma sifido hen do fottitan mamadou samaseku
L'enrôlement c'est tout simplement
ko hanika yutan huntande hore lato sababu binde habitube fufo la haditi allahji kimdu mande pede mabbe pedete hen fo goto dula wide adadu mangal pat en larmi mali na wondi hewde hitande fufu gono gulirede yimbe sappo sikke wala wata fe gulirede unyaaji yimbele kamadun go hejo da fi sanne bangal golle amen ko buri unyaa temet ido inde yimbe reda bawi huntande hore le mudu dande hultini tan faande plus na hiddi tagal windugol inde de wodi gamenga hunde lulunde haruntinde kala ko wadale machine bon fu yamrirse do faba sifa golle armée mali e kanya dun gollirde fumaninde mangal pare ma fuf
des armées et aussi la direction des ressources humaines des armées
kambe jangino wombe to menaka toke holitawede ko nayri bangal bakka dum won defno biritem be bihi not ngay dibe kollata dum sabi de idum le himmeji mabbe dibe gondi e fide dabareji wattu jono ido e kabarde mabbe dibe gondi lannade fewtude e lamu o le on do wattu fu kanko lamido dekap dum to menaka to o wihi kambe kaybe ngadi do en imma daraji examen ngay ko noddata def code wadi ton ne fewiri ali cisse
le lettre mbindado jeegon lewru septembre hitane 2021 lamido tafon kap menaka na narda horobe ciudi e kol ngaji di haltana dum hono be ngatta fabe jabbina sukabe jangobe le ciudi e kol ngaji mabbe di do 15 lewru septembre isufi sot bar lamido tafon kap menaka
ce qu'il faut comprendre
ko kando famde minen miden keji do wattu wakati fur mi noddan directeur ngabe lamido ciudi e kol di ko kammi not ngaji ko classeji di kebi kanye ko sukabe kebi nami bindi lettre fiude mabbe to miden ngada dun le libbi tati fur fami pama moyen ngaji mabbe
faire parvenir les moyens du trimestre
fala nyaloma hande o ka lambe ciude kol ngaji di fa yetto janginobe do darna mu en murtane woni fa han be ngana anniibe hokkude noti ngaji sukabe jangobe le wi mabbe do woni ko be mbawi haborade abubakar di mogote jara woni lamido second cycle menaka 2
aujourd'hui les anciens
nyaloma hande o janginobe gombe le cap menaka fe got landinaki hokkude noti ngaji ko sukabe kibi mi mitintina non wi tan minen gonde sagginde do ko sukabe kibi ko hono fedde sa gontonde musenga e holitiri widno sabi de sagginde not ngaydi dum won kabor kala men
notre arme de bataille
me jipina hakilaji himbe wiide beedade murtere monsieur mb ko heewe ciude e kol ngaji di fu ana heddi uddade e region menaka o ila hitane 2012 dun ne kuteje mudum ana momni sanne do jande sukabe dum won ko mohammed aga isafetan hebani studio tamani yude menaka
ko noddirta pende morso jomum ami fa wadi bonna chatudo inde wari horna ko nande mudun jukkoje jukke wattele kaso fa do haadi na sakito waramadu holitinde wiide irum le seriyaji gondi le leedi meden di wattu jona ima daraaji kewdo gondi e wadde le leedi ni kanen le tiagal leedi ni pelle commune de kabar hakki bibbe adama yalla hono do han dalirede le nokko ali cisse
ila hitane 1980 wala fumo yonki mudu itale leedi malindi tiagal ko jukka waredi dum holiti tawide leedi malindi ana anni yaltude jukugol warde neddo no holiti wiide fedde chrétien en kumanido hadde jukugol waredi kay ko nande mudu le leedi di akat mali o holiti wiide goldo jukugol ka ana nawi san bomba na kuma augustin akat mali
so en pami wakande charto ande ar wayi wofute sa bami fa jukki jomun wiide jomon haani warede tiagal jomum warama a tawi a wofi wakkande chartoda nde adan dawa wirfintinde jomum en gurdam kasen kay dum wadi so jukkugoje fa jomum wari an haani dalede
dum tawede mudum fu ciudi sariyaji le leedi malindi ana heddi jukkude warede yimbe fa hande dum tawede won dewtere mo sinini kulcido wiide dum darni juude yimbe la andanbe kabaruji bilide sariyaji wi sariya o kay dewtere sariyani leedi mali joddo mudum di yadata ibrahim ben mamata toure juriste
leedi malindi yo leedi sariya non le adnaaru allandu fur ana hollita wiide so neddo wari ware non dum worri ka sa ƴeewi ko mali sinnina goddon kasen ko nayri bangal haqqe bibbe adama en dum waawa yaadude majjun joomun so sarama
wawa warede on ɗo wattu
ko yottoto
yimɓe sappo e jetton woni jukkaaɓe warede le leydi malinde hitaande 2018 ko ɓooya feyi le lewru septembre hitaande 2021 waɗi le kawrtal ngal ɓe noddirta assise de la cour d'appel
wattu joni o banque mondial wi gollidingol muɗum hakkunde muɗum e leydi mali ndi ɗum fuɗɗiti caggal ko ɓe darno ɗiɗo golleji ko lettre nde ɓe mbindi ɗum fewtude e suudu ministre humnino kabaru keɓele leydi ndi kanko noddirteɗo Modibbo Mawo makkalo o wihi ngal ɗo gollidal ɗum faaboto ko nayiri banggal keɓe sannele leydi mali ndi keɗɗen komo sifi dow hen
non jaati andon ɗum yo kabaru moƴƴinɗo sanne leydi meɗen ndi saabi oɗo andi banque mondial yo gollidiɗo joguiɗo nafa banggal yirweɗe leydi men ndi oɗo andi du banque mondial ana darani yirwere junnide na hunceni hoore du kabaru ha walu saabi omo darani wattu joni o ko yaata projet ngaji noga e jeenayi leydi meɗen ndi e lifogol nenon go jukkon ko wonno ana bonnanno kabaruji kewɗi saabi kalisi wawano ittede gollidal hakkunde Mali du ko darino fuɗɗitingol mum joni ɗum ko hollita jeego lewru septembre ndu yo kabaru lobbono saabi golleji ɗi fuu garan fuɗɗitinde golleji kewɗi darakeno fuu garan puɗɗita joni hono kabaru kalisi keɓanoɗo o du golle muɗum waran fuɗɗitinde seeɗa seeɗa
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sikirab delo ne le réseau ngaji meden di en jaranto sigaso to wiama droboto moto taxi wombe tombe be ngadi ton batuma be le jammatala tar jappinonde tiagal ko neddo mabbe o wara ton ko le majjunbe bi so bami fa 22h yottiki be drobota ko ton moto ngai taxi di kasen ko nayi di bangal haybude ndena ko mabbe se unuta ngardan fa do masina do be bi don son kobe di don barama ton wobbe kasen du barmi le hen tiagal de mindirno ton e jaddin kobe le nokko noddirte do seni idum le komi nokko noddirte kolongo lamu kobe wombe to nokko noddirte ma sen to kanyen cedi wido odo kabaru yo gonga non do sa ko barmube jona an lili le suddo ko torurto basina to didon be yo nawni be sanne odo wattu e biyan tan wattu na ngiri en juddo ngarte haddude kikida hande do kabaruji meedi di dido kabaruji fodo mbaa de do beme amé ande to dun ngade 3w.sidiotamani.org non noddi do odo numéro via mo mère mère 37321 fande fande e fi nokko on ande do non be set yo terme de de an wodi wassalam Sidio Tamani yotere meɗen nde aljumare fu dow rewɓe yowto ko rewɓe golli ko rewɓe gollana fa yetto yo torraji jottiɗi rewɓe kanko noddirteɗo madame Faye Kadiate hollitan wiyede cancer nangimo il hitan 2015 wattu joni on wondi e wadde doni immadaraji kanko ɗunoma hani faabirade rewɓele yerwuɓe makko fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e Mamadou Sama Seku min pewni on dow hen oɗo debbo duuɓi makko ne mbaara e duuɓi capanɗe jeegom omo jogii sukaaɓe ɗiɗon wattu joni on wondi e wadde immadaraji fof fammina rewɓele yerwuɓe makko ɓe no ñaw cancer o wurri madame Faye Kadiate Kanté ñaw cancer o heɓinomo fa endu makko wondu bangue nano tacca o hollitiwde ñalawma hannde o tiɗallaji mawɗi jamare nde jogii yimɓele cawɓe oɗo ñaw noddirteɗo cancer saabi de nokku keeƴenaɗo ñaw o sawrete darnaka le leydi ndi so aɗon fa cawroɗa du coggu muɗum tiiɗi sanne
enɗi moƴƴinaɗi ley usine ngaji ɗi a tiiɗi sanne saabi ɗum mi hoorana moƴƴinira ɗi juuɗe am banggal machine mo jogimi o rewɓe hasitiniɓe enɗi tottanmi taƴata e disaji hawrintinanmi sato mi sodan ɗe ley lumoji banggal yuwiwuji ɗi mi sodan ndun ha ɓurimo ñamminaɗo andon oɗo ñaw o na sella e wattu ƴewtagol tan neɗɗo andata wiide aɗa sawi ñaw o sowona ɗum aɗa wawi wadde duuɓi kewɗi tawe a andali saabi nawala foof wala hen
se jaari le réseau ngaji ɗi ko yaata rewɓele capanɗe joyo nokku noddirteɗo kayi kañien tili toon jangguinede kowoni fana muɗum fa ɓe gatta koyɗe mabɓe yirwere le nokku o lanniɓe oɗo boto yo fedde nde noddirta conseil régional de la société civile to kayi to dow tougorgal pradre GIZD ko yaata yimɓele capanɗe nayi on worɓe e rewɓe kañien tili famminede ko nayiri nafa dow yowude usuruji nokku noddirteɗo yoroso le yontere ƴaɓɓinonde wabɓe oɗo golle yo fedde nde noddirta comité des veilles citoyennes nokku noddirteɗo yoroso ɓe garanti miniren dow oɗo neɗɗo moƴƴinowo kuɗɗe fina tawale leydi meɗen ndi moƴƴinoddirta Maria Bokum hollitama wiyede dow immadaray ɗumo watta moƴƴinde kuɗɗe kanɗe ɓornede le leydi Mali ndi o heeɓi jeenade le leydi Kodowar Maria Ba le immadaraji ko warta ko wi tisiɗeɓe noddirta Bogolan le leydi Mali ndi o waran huncande ɗum hoore sanne ɗo kadde ten kikiɗe hannde dow yewtere meɗen jowinde dow rewɓe ye ji jeƴƴire warore wassalamu